ebibiina by'obanna kyewanga biri wamu n'omukago ogutaba ababaka abakyala mu palamenti y'eggwanga lino byagala gavumenti esebbago ly'etteeka erikwata ku bufumbo nga bagamba nti eno lyakuyambako okukendeeza okufumbiza abaana abawala abatanneetuuka omuze ogweyongedde mu ggwanga lino ensangi zino. Bano bagamba nti n'okuteekesa mu nkola amateeka agalina okuziyiza ku kusobya ku mabujje kyanditeekeddwako nnyo essira okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka nga bali wansi w'emyaka 18.
Commitment to end child marriages and teenage pregnancies in Uganda. However, data on child marriages continue to remain unacceptably high in Uganda despite the collective efforts. The implication is that the practice has not yet been curtailed.